kwele chikula kienti nonze sima ulishokola anti nonze shagala no mukwano kweni no kutagambika so unina kayimba ze kuyimbira this is pro king standard yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta gwe mulungi wange kuyita tala lyange nze nalisetegera wabula wantereza gwe ansanira kyogamba kyenkola gwe itadali wange gwe sente zange kyonsaba kyenkuwa kyenkuwa kyonsaba kyenkuwa yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta yakulwana nyo yakutoba nyo yakufuba nyo olefune ubesewo yogwa mulungi wange kuyita tala lyange nze nalisetegela wabula wantereza wantereza kole chikulage nti nonze nsima ulishokola nti nonze nchagala yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta mbesiga nsubiza kole chinkula genti nonze nsima bulishokola anti nonze nshagala nomukwano kweni no kutagambika so unina kayimba nze nkuyimbira yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta yogwa mulungi wange kuyita sweet baby lela kamulo butunda girl noneta.